Alekoti alangizi. Anipunzise. Champa pusha, shai shiwe kanshini fichiba Abalume banjeba ulimusuma Kumbari meiti baleti nisha Jopu na mani na alikwata Beauty na clean ya alipasa Brazilian kumutwe ineta ibulwa Nangu ni ten balls daily pila Pressure nkwete nebalume bandi Mamfu mamo inebasala meiti Nangu wepondi nekutumaena Fionse balefwa ya kanoniena Anzanga onse aniseka Nika sakire ya mai Musa Akani uze security mwe Alikuti ya langiz, gizi Anipunzi se Itumile ya langiz, gizi Anipulumuse Alikuti ya langiz, gizi Anipunzi se Itumile ya langiz, gizi Anipulumuse
Okay, kusa kuna mamu andu you sister party. Siku pika kweka no pukuta mashati Nina muonela nishia shaina verandia Mumutima na ziva no ziva tini maplandia Huka pika chicken keve kapika binzi Uni itana baby keve ni bashilizi Kama ziva funi pikira ngana fika jizi Osa ni chachinga ni mferere ni koni prizi Matia mama pira che usiku waka kumboka Nika eso pempa nishia yambo soka Hati bashilizi na imwe busheni dionse Hava nenu bala pisha po busheni dionse Hine nati oke nishuku Kupa na kwanshi, limo kuchifuku shindia lala na panshi Nishinawa kashie pobari ndia budiru waka vete pantu na ine pano njeri
Anikuti ya langiz, gizi, anipunzi se Itumile ya langiz, gizi, anipulumuse Anikuti ya langiz, gizi, anipunzi se Itumile ya langiz, gizi, anipulumuse Antu wakamba nyumba ni mwana kazi Kapena kulive ntu vesi niziba Kupunzisa mwana ni kusiriziza Alikutia langizi Alikutia langizi Alikutia langizi Anipulumuse Anipulumuse
Remember where you got it from. www.zambiamusic.net. Remember where you got it from, www.zambiamusic.net.